na 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 no no. Girl, wine 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 wine. When me check the time, 6:30 on the dock. She a really a naughty, let me say style she a pop. No reach the pose, no a rock, she a rock.